talaal rajo weyn laga qabay oo ay soo saaraysay jaamacadda Oxford ee dalka Britain ayaa hadda la hakiyay. 19 qof ayaa xanuunka coronavirus ugu dhintay gobolka Victoria, iyadoo dad ka badan 70 qofna laga helay xanuunka. Shacabka Australia ayay noqonaysaa inay waqti badan sugaan talaalka COVID-19 kadib markii tijaabooyinka heerka ugu dambeeyay oo ay waday mid ka mid ah jaamacadaha la filayay inuu soo saaro talaalka hadda la hakiyay. Shirkadda daawooyinka AstraZeneca ayaa hakisay tijaabooyinkii ay ku waday talaalkaasi, ay sidoo kale la soo saaraysay jaamacadda Oxford kadib markii qof ka mid ah dadkii lagu tijaabinayay uu la soo dhacay xanuun aan la garanayn. Dowladda federaalka ayaa horey u dalbatay 33 million oo talaalkaasa oo sanadka soo socda la qaybiyo haddii tijaabooyinkaas lagu guuleysto, iyadoo sidoo kale rajaynaysay in 3.8 million oo talaal isla bisha Janaayoba ay hesho Australia. Ku-xigeenka sarkaalka ugu sarreeya arrimaha caafimaadka dalkan Australia, Nick Cotsworth, ayaa sheegay in faahfaahinta kayskan uusan weli hadda caddayn, hakintan ku meel gaarka ee tijaabooyinka talaalkana aysan ahayn wax lama filaana ama lala yaabo.
I don't think we can make any comments at the moment about whether this is likely to
ilama aha inaanu hadda ka hadli karnaa, ayuu yiri, sababta in dib u dhacan wejigii saddexaad uu sii soconayay in kale lama oga in dhowr asbuuc la hakinaya, ayuu yiri, ama hakad kale uu ku dhici doono samaynta talaalkan. Waa waqti degdeg, ayuu yiri, arrintaasi hadda in wax laga sii sheego, laakiin shaki iigama jira, ayuu yiri, in maalmaha soo socda aanu wax ka dhihi doono. In ka badan 160 talaal ayaa hadda adduunka oo dhan laga tijaabiyay. Premierka gobolka Victoria Daniel Andrews ayaa ku boorinaya shacabka inay sii wadaan inay raacaan shuruucda jirta, inkastoo dad badan ay ka walaacsan yihiin barnaamijka ama road mapka dowladdu ay u soo dejisay khafiifinta xannibaadaha COVID-19. Victoria ayaa laga diiwaangeliyay 76 kays oo coronavirus maantay oo 4 iyadoo 19 qofna xanuunka ay u dhinteen, taasoo tirada guud ee gobolka xanuunka ugu dhimatay gaarsiinaysa 691 qof. Celcelis ahaan 14 maalmood ee u dambeeyay tirada dadka laga helay ayaa ah 74 kays, laakiin waxaa loo baahan yahay in tiradaasi ka hoos marto 50 si markaasi looga gudbo xanibaadaha heerka 4 dhammaadka bishan. Barnaamijka hanaanka ay dowladdu soo dejisay ayaa waxaa dhalilay dowladda federaalka iyo ururo ay leeyihiin ganacsatadu, laakiin Mr. Andrews ayaa ku adkaysanaya inaysan dariiq kale isaga iyo dowladdiisa u furnayn.
The notion that I have chosen this way to go and there were 50 other options I could have chosen, that's not in any way accurate. We'd all like to be open tomorrow.
Aragtida ah inaan anugu dariiqan doortay iyadoo ay jireen kontumeeyo kale oo qaabab ama weeyo kale oo aan dooran karay, taas waxba kama jiraan saxna ma aha, ayuu yiri. Waxaan jeclaan lahaa inaan haddaan furi karo aan baritaba furo ganacsatada iyo wax walba, laakiin haddii aanu samayna, ayuu yiri, ma aha fal hoggaamiyanimo, ayuu yiri. Waa inaan cadaadiska u adkaysan waayey oo dadka iska raacay, ayuu yiri. Marka ima hagta, ayuu yiri, carada ee waxa ay haga, ayuu yiri, talooyinka dhakhaatiirtu ay ii sheegaan fikradka dadkana kuma socdee, waxaan ku socdaa sayniska iyo macluumaadka iyo talooyinka dhakhaatiirta, ayuu yiri premierku. Gobolka New South Walesna waxaa laga diiwaan geliyey 9 case oo cusub oo COVID-19, taasoo tirada dadka ka qaaday labada isbitaal ee Concord iyo Liverpool gaarsiinaysa 12 qof. 7 ka mid ah kaysaska cusub ayaa lala xiriirinayaa kaysas horey looga ama meelo xanuunku ka dilaacay, iyadoo mid ka mid ah aan loogeyn halka uu ka soo jeedo ama laga soo qaaday. Mid ka midana waa qof dalka dibaddiisa ka soo noqday oo hotel ku karantiilan. 4 ka mid ah caabuqyadaas ayaa lala xiriirinayaa isbitaalka Concord, 2 qof oo shaqaalaha caafimaadka, qof ka tirsan bukaanka, iyo 2 qof oo markaasi ka qaaday qofkaasi bukaanka. Premierada gobolkaasi Gladys Berejiklian ayaa hoosta ka xariiqday in qof kasta looga baahan yahay inuu digtoonaado kadib markii xanuunka ay iska qaadeen shaqaale oo ka shaqeeya isbitaalada kala duwan, inkastoo ay xirnaayeen qalabka laysaga difaaco fidid xanuunka. Queensland waxaa laga diiwaan geliyay 8 case oo coronavirus ah. Dhammaan dadkaasi waa dad lala xariirinayo meel xanuunka hore uu uga dilaacay oo la yaqaano. 3 ka mid ah kaysaskaas cusub ayaa lala xariirinayaa isbitaalka Ipswich oo ku yaalla galbeedka magaalada Brisbane, taasoo dadka halkaasi ka qaaday kordhisay oo gaarsiisay 8. Halka 5 kale lala xariirinayaa xanuun isaguna ka dilaacay xabsi ku yaalla magaalada ameesha Waco la yiraahdo. St Edmund College oo ku taala Ipswich ayaa la xiray muddo 2 maalmood kadib markii arday dhigtay fasalka 19-aad xanuunka laga helay. Maamulaha iskuulkaasi Katoolika oo wiilashu ay dhigtaan Ray Kalego ayaa sheegay in tirada ardada xanuunka ay dhici karto inay qaadaan ay aad u yaryihiin. Ra'iisul Wasaare Scott Morrison waxa uu ka dalbaday warbaahinta bulshada ee TikTok in ay ka saaraan video naxdin leh oo muujinaya nin Mareykan ah oo naftiisa goynaya. Arruurta iyo waalidiinta ayaa looga digay videogaas, kaasoo markii ugu horreysay la dhigay baraha bay Facebook, balse hadda dhexmaraya ama laga daalacan karo TikTok. Mr. Morrison ayaa sheegay in hay'adaha sida TikTok iyo Facebook ay tahay inay difaacaan bulshada.
But my message to those social media companies is, yes, your products are changing the world.
Fariinta aan u dirayo shirkadahaas warbaahinta bulshadu waa run weeye inaad tihiin kuwo adduunka wax ka bedelay, laakiin isbeddelkaas iyo awooddaas waxaa raaca oo la socda, ayuu yiri. Mas-uuliyad ina saaran waa in laynla xisaabtami karaa, ayuu yiri. Waxaad u baahantiin inaad mas-uul ka noqotaan oo aad hubisaan in hay-addiina ama platformkiina markaas aysan dhibaato u geysan dadka Australiaanka. Dowladdayduna waxay xaqiijinaysaa, ayuu yiri, inaan sameyno wax kasto oo aanu in kula xisaabtami karno. Iskuulada ayaa sidoo kale la xariiray waalidiinta iyo ardada iyagoo uga digayay inay iskaga fogaadaan videogaasi. Haddii aad u baahan tahay taageero dhanka xanuunka maskaxda ama macluumaad ku aadan, waxaad la xiriiri kartaa Lifeline oo laga helo lambarka 1-3-1-1-4. Gabar ka mid ah gabdhihii ay guursadeen kooxdii u dagaalamaysay IS oo Australiana ayaa lagu baarayaa ama baaritaan uu ku socdaa iyadoo ku sugan xabsi ku yaalla dalka Turkiga. SBS ayaa ogaatay in Sarah Damon oo Melbourne ku dhalatay ay ka tagtay xerada lagu hayay qaxootiga ee Al-Hol oo ku taala waqooyi bariga dalka Syria, iyadoo wadata 2 caruur oo ay dhashay. Gabar ay dhashay oo 1 sano jira iyo wiil ay dhashay oo 4 jira ayaa hadda lagu hayaa xarun ay maamulaan dowladda Turkishku, halka hooyada lagu xiray xabsi la yiraahdo San Lurfa. Qareen matalaya Ms. Duman ayaa sheegay in DNA laga qaaday gabadhaasi ay baarayaan maamulayaasha Turkigu si loo xaqiijiyo waalidka caruurteeda. Gabadhan oo 26 jira ayaa dacwo ka geysay dowladda dalkan Australia maxkamadda sare ee isla dalkan, iyadoo ka dacwoonaysa markii hore looga qaaday muwaadinnimadii dalkan Australia. Markii laga qaaday ayaa ahayd markii kooxdii IS lagu daray liiska ururada argagixisada 4 sano ka hor. Ninkii qabay ama saygeedii ayaa lagu soo waramay in lagu dilay dagaalada Syria isagoo u dagaalamaya kooxda IS sanadkii Janaayo 2015. Saadaasha hawada berita oo Khamiisa magaalada Perth waa xoogaa roobaba oo qaadaya 19 digrii, Adelaide waa cadceed iyo 24 digrii, Melbourne sidoo kale waa cadceed iyo 20 digrii, magaalada Sydney waa xoogaa roobaba iyo 19 digrii, halka Brisbane roobab waliba sii kordhaya 23 digrii. Halka Australian dollar maanta waxaa lagu sarifay ebir dhibic 7.3 senti oo lacagta Ameerikanka ah.